yanne joni tani min tawi sappo e joyi studio kalango habaruji e fulfulde kodi jam woni e moɗon Soumana Amadou jangata habaruji ɗi nani ko e kibaruji meɗen. Baba Alpha kañum e babiɗum nenene kayi sere mabɓe taƴama hande nde on nanano ɗum sectori cewtunoɓe balɗe ñande en baccaloria bakko e ndan wurtinama famama ko heɓɓa nonni fawar jondu konnal ngalewa ton e ndan to hippitere Boko Haram wanno faa rewɓe sukaɓe diwtade lida toewonto ɗum tawa ɗum ndu onnanon ɗe habaruji ɗi. Yewtere men pindino hande no ndaara filla ñamduji jiyaɗi e haakoji leɗɗe kañum e haakoji awteteɗi ndene nafakkaji mum e torraji mum en paman. Noni wontiri Baba Alpha mo fawar jondu konnam bon feere koko habaruji no enna kañum e bammum sariya mabɓe taƴama hande ɓe darnanama du konnani dow kasu duuɓi ɗiɗi goto mabɓe fuu noni fanide ɓe joɓan ceede goto fuu inaji capanɗe jeegom. Ɗum du konnani wonno ko sariya ka endan hono yeeyi tabintinoyi caggal hono koɓe tuman ɗum endan wiyama tabintinama tataɓo goɗɗo mbiten Oumarou Khalil kandu konnal latiɗo seede wakkati ɓe gano talki ɗiɗo mbiyaɗi kañƴi goni gaɗayi ndeneneke kandu nanganama kasu hitande caggal mum du konnani hono fawara jondu konnani hono kulle ɗe enda fuu haldirama honni endan nde wonno ko bandi min jaaɗo fottoy e oɗo batu kandu koda landeke Boubacar Mosika latiɗo kañum won jingo mabɓe nani ko haalani mu
so genre de décision
lawol adangol nder kiite ɗe jaada heno laabi kiite leydi meɗen e leyɗe duniyaaru cingira gam ɓe mbi'i Baba Alpha e bammum fuu gala ɗereji ɗi leydaku bagowtol tawi du ɗereji mabɓe fuu ɗo Niger gaɗa ɗo du Baba Alpha o rima ndenne ɗereji ɗi leydaku fuu non o wala nde hanaɗi leydi Niger laabi jinganoji hakke himɓe e démocraci jaɓiray ɗum min jaɓay kiite taƴaɗe ɗe min ƴamanɗe keele jutineɓe du
noni wontiri fawara jondu konnan ni hono wakkati mo gonɗe o enda en fa hande en keeɓa habaru rewɓe kañum e sukaɓe diwtaɓe ɓe Boko Haram yimɓe muɗum diwti wakkati mo hippitere wannato ete ngalewa nder commune on enda mo kaɓe lewa région mo difa tati lewru jiye ko ƴaɓɓi ɗum enda ɗum waddini ko fawara joɓe émission wiide wakkati hippitere nde wanno yimɓe jeeni won ko nanga mbara kirsa koto koto ɗum waddi ko fa hande hande nde enda ni hono gouverneur région enda mo difa Lawale Mahamman ɗanɗano min ƴami ɗum haalani min dow filla ko ɗum woni koɓe pamani e dow majjum ƴanɗomo kam woni Moukhtar Hamadou Bandi min ganduto enen difa
la complicité souvent
nde goji ko haɓɓidande no tawa ley muɗum gam ɓiɓɓe Boko Haram ɓe no andi wakkati nde sogeji ɗin tawte nder ɗo kuuje ɗe e nde tawtake mum nde goji gon ɗoɓe tawta kena ley nimɓe ɗum ne ɓe gaɗi le wuro ngalewa ɓe mbari sukaɓe ɓe dilidi e rewɓe woɗi du wuro noon ƴeewowo wiyendu caddon tone ɓiɓɓe Boko Haram ɓe gonno e jonde fande mabɓe sankitede tone ɓe juwoyi ɓe gari wadde bonondaw minen du min gari e yettinde hinnore horeɓe leydi ɓen to ɓe himɓe min tokkitake e kompintino ɓiɓɓe wuro nde jii iri ɗum andina laamu kadi min ɓeydi sogeji nder nokkure nde filla ɓe yimɓe dillidaɓe miɗen ɗon e pilaki mabɓe hawtade e nimɓe laatiɓe wakkati fuu no tawa le wendu caddudu woɗɗi dow miɗo miila ɗo yaade balɗe garoje ɓe jiitete e korre to koreji mabɓe
o wonno gouverneur région mo difa Lawali Mahamman ɗanɗano nonni fawara jondu konnani min kalino keñam wiide hono fedde goɗɗo joƴƴinama parti jeetati ɗi galana fe e nokku goto har filla ko darta banggal laamu e woɓɓe wala e laamu fuu parti ɗi enɗan joƴƴini fedde tende FPNAD do filla hono dartude tewtude yiitude kulle keɓaɗe lawol démocratie kañum e rafi yardade no laamu ngu wono jogora joni ni enɗan subako enɗan bandi min mbiteɗo Moutari Mahamadou yehi filoyke yehi yo e mbiyeteɗo fawara jondu konnani Adam Manzo lattiɗo hono kañum woni hono goto mo parti PNDS tare parti gonɗo e laamu kamɓe ne ɗumɓe jii ele cingol nde ɗo fedde
partiji ɗi jokaki e tawaɓe e laamu na ɓe gala e laamu mbi'ana cingi fedde mu'en gan nduru wonde laabi démocratie nder leydi meɗen amma minen miɗen andi kono woodi sengo ɗiɓe keedani gam haalaji ɗiɓe kalata nder kawriɗe mabɓe no holla ko ɗe jokkakina sengo ɓe gala e laamu partiji ɗi fuu durwo woto minen ɗereji bindoji habaruji wurtina kewɗi no kaala ko giɗi fuu dow ardiɓe leydi wala ko himɓe majje mbi'a na torra kaɓe torra ndenne ɗum hollata ko démocratie tabbiti der leydi Niger
prouve que nous sommes en démocratie
kenyan ko watta hara yande tati la sarnoni wonno ko faware jondu ko don gallu nyemey hono jeewobe be lamba goabo har filla ko dar tewtol den ne kayni hono baccalauréat endan fuddi wurtinde hono ko heba no kurne en ko watta himbe kemenayo e chapan en joy en jeddo kany en goni ko pili e der mabbe chapan en nayo woni ko winda hebi chapan en nayo be ko na chapan tata nayo be kay en woni ko laabi kay en kay hebi joni chapan jeego be won ko heddani dum em nene be latake hebobe dide belnoni waddi ko faware joni wakkat dum wadano de bandi min goto ye fottowi e batu majjun dum wono rukey yatu adrahmani nani yewtande waddi ko bandra men firti fulfulti
abdu amani muhammadu mansion bien
lole yamde tati julde jura ƴewo mo lamba go'o le jangirde mawde nde université abdul momini joffo kuɓaali e welwelo tewtuɓe ko heɓi talkuru baccalauréat ɓe
de goonga mi nani belɗum sanne faa mi annda no wi'a ko bi anmi bandiraɓe am ɓe keɓa e ɓen ni woni to ɓerɗe maɓɓe kelu ɓe tittinkino mo wuuri mo allah yaari ɓe keɓan ni non ngam de neɗɗo tittinkinake
fuu
nder ɓe filiɓe gooto e maɓɓe mbiyeteeɗo halimatu mokkile mum ɗiɗi no tewta imo heedi sera bandiko mo heɓay gom halimatu no ñoƴƴi ɓernde mum
mallagay
rawani mi tefino mi heɓay hikka du mi tefi mi heɓay allah andi ko waɗi mi heɓay tefitittoɓe ɓen allah hoynanɓe heɓuɓe ɓen du allah barkinkoɓe keɓi minen du allah hoynanɓe ma wuuri min
keɓa
ƴewo mo lamba go'o mo ñamey o caggal no talkuru heɓɓe ɓen hollano do hembre fuu nimɓe nogayo e ɗiɗo
keɓender nokkure tewtewru du jangoɓe kemenayo e woygu e jeɗɗo inɗe en mburti ɗo nder maɓɓe woronje garey to tewtewru du nder warɓe tefi ɓen woronje e nayo keɓi lasoy tatogom no tefititto ngam no woodi ko jaccani ɓe
ko waɗi keɓol ɗuɗa hitande hikka nde saabe murtereji keɓaɗi nder hitande nden no yeru no daroɓe ko heɓa ɓe mbiri tewtuɓe ɓen no mbawi warde ƴeewa ko keɓi e ko waɗa jango tewtitittoɓe ɓen do aljumare gatto komu
non wontiri eɓe gaɗa jangguinoɓe liggottoɓe capanɗe joyo nangaɓe e nder guure kewɗe nder leydi Niger wakkati mo ettol maɓɓe waɗa ndendene ka ettol latingol du assé alal woni ko waɗa ministére hawjinde fille jandeji pamardu waɗi ettol ngol endan ettol wawde jangguinol maɓɓe ngol endan ɓeɗo du kondan ni hono hunno latinde wiyama hono ko hewi maɓɓe fuu hono nde kawrital gaɗagal kam wonnoɓe mbiyama toɓe gara ko wiya toɓe gara ɗum ɗo konna hono syndicat maɓɓe kañum woni ko haɗunoɓe garolngol ɗum waddi ko faware joni himɓe maɓɓe ndene ko hewi maɓɓe fuu nanguita e dow majjum haalidu mum kayla kam woni secrétaire général hono syndicat maɓɓe on enɗa nani ko o haalani bandima assumama sina subaka o
au niveau de la région de Dosso
ana konartal nder région Dosso bandiraɓe amin sappo e tato woni ko nanga amma ɓe jofama cagganno ɓe mbaluno jammaji ɗiɗi les commissariat nder région Tillaberi ɗon saɗorma mawɗo tawa miɗen godi jangguinoɓe sappo e goho ɓe commune Tillaberi nangaɓe ɓe du kenga bittinoa nder kasu tera miɗen godi nimɓe sappo e tato ɓen du jarama kasu miɗen godi fahande nder Cintabarade neɗɗo goto mo balɗe mum ɗiɗi nder kasu Cintabarade ɗuɗal bandiraɓe amin ɓe fuu jaraka yeeso juuju guinam eɓe tawani les préfecture yaade gendarmerie ɓe padda faddude nde wala fuu lawol e haala ka kalten ka hawride jiwdoɓe no woni e golle mum ko watta tawa e bandiraɓe amin ɓe jofama
ndungu ni wakkati mo kalto enɗan ne won e hoore mum e nder keero leydi men Niger ndenene ka ndiyan no wonno toɓa faare moɓe woɓɓe fuɗɗi demal caggal majjum région ɗi fuddu konɗa heeɓi awi nokkuji kewɗe nenene kaydu konɗan ni ɗum waddi ko bandimin mbiyeteɗo Balkisa ha Midou Idrissa o yewi yewi mbiyeteɗo Manu Badje goto e golloɓe faware jonde konɗa ni hono Sarusi Demal nene kawnude kono secrétaire mawɗo kawjiɗo syndicat golloɓe Sarusi Demal on endan nani ko haalnimo e dow fille ko darto nguɗon ndungu
il faut dire que globalement
ndungu hikka guuni fuɗɗiri no woɗiri nde ni ɗum yaadi ni to himɓe keɓan barke golle mum en sanne de ƴeewama du wudaɗɗodiray sanne nder reedu leydi hannden dow pecce hemre lasoji nayɗen fuu aawi gese ɗen booɗi baani sakitiɓe aawi ɓen gafeeje mum en pusi ɗuɗal nokkuje ɗen fuu gafeeje mum en piyi gombe nokkuje gom du butaali
pusiur
farfilla fijoji pirto ɓalli letol bal ko wonno waɗa ton enɗan ni maya yi dow inde faware jom potir sukaɓe jangoɓe l'école yeehi timmoyo alal hecci keñal ngal endan ɗum waɗi ko irana fc kam woni fedde nde sabon gari kañum woni ko yeehi ɓoye jamaku maggu endan wakkati mo faware jondu kondane hawno hono fahanne wiyeteɓe élevage ɓen endan ndenene kadi ndu kondan nayyi e tati caggal ma jondi min andina on wiide ni fawar joni kulle ɗe ɗan hono pelle jeetati jeetato enɗan mayayi kañum en goni konaati e tewtol kulle ɗen enɗan fawarje har filla fijoji pirto ɓallini waddi hono fedde leydi Niger hawjinde filla ko darta hono poɗol naa du konnan mbiyen piɗol du konnan piɗol kure ɗu konnan kure jeelije hunno latinere ne waɗe e leydi Niger ɗo kano woni wakkati fedde nde joƴƴina ilundu ujunnaaɗe sappo e jeetati ɓe keɓay waɗde sigila ɗo keerol ɓiɓɓe leydi ɓe fof hawruno kure worde ngam batte waɗa ɓurondirol ngol endan ɗum du konnan yerno hoorejo fedde nde endan wiiri o wi hunno latinere saɗɗar maɓe ngoodi sanne har filla ko darto jawdi gollitirdi kanon woni eɓe goni ɓe kawra jawdi ndi e jiibaji maɓɓe eɓe nelda woɓɓe sukaɓe no jaaha ɓe gaɗa piɗol ngol enɗa nder leyɗe no keɓa ɗu konnan jama ko nder majjum no gaɗa darjaji mawɗi seni wi kettinaɗen Alhaji Amadou Soumaïla laati kawon hoorejo fedde nde enɗan wakkati mo landinomi nani ko a haali.
Nous avons chaque année
min pilake hitande fuu e resude ɗerol ceede ko gollitirte kamɓe mballitaari to ministére nde faa min ngaɗa fijooji amin amma wakkati fuu leysaɗorma muɗum ni min ngoni ɗo endan miɗen ngaɗa fijooji amin laatiiɗi ɗi ƴamae mballitaari ley ceede amin min ngatta ɗum nder lewru avril 2017 min njaari nimɓe amin ley ceede amin halal e mbar jaari mawdi ko leydi côte d'ivoire ɗum min ngarti danane e tammaaje darja gom ko leyɗe jaaɗe ɗen fuu keɓay ndenne miɗen goodi himɓe wawɓe woddu miɗen goodi ekkitoɓe fedde amin heƴuɓe ko jaccani mini woni ceede ko gollirte en min jii ko ɓooyey ɗum hoorejo leydi on hokki woɓɓe darja mawɗo ko leydi fedde amin nde no hani ɗum ne mi ƴamti kile kewɗe wakkati fuu wiita kenana no watte
Studio Kalangu
nder gallu ñemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay toɓɓere e nay FM
do radio amfani
lamba hembere FM
mayna sorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joy toɓɓere go FM
birningawre
do radio marhaba
lamba chapande jenay e joy toɓɓere go FM
dolvel
do radio gorwal FM
lamba chapande jenay e joy toɓɓere go FM
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jenay e jenay FM
mayayi
do radio anuri
lamba chapande jenay e jenay FM
tamaske
do muriar karkara
lamba chapande jenay e jetati FM
buza
do radio takarkara
lamba chapande jenay e jenay FM
magaria
do radio kitari
lamba hembere go'o toɓɓere joy FM
studio kalangu yaadu leydi Niger
studio kalangu
en gara nden yewtere men pindinol hande studio kalangu no ndaara illune ndungu jippi warde joyiɗen jiya haakoji no naata e nder luuɓe haakoji ɗiɗi konna no jeya e haakoji tenaɗe ɗum woni leɗɗe kañum e fungoji ndenene kaydi konna no tawadu kono e nder haakoyɗe haako wiyete ko fawarjo mum hono haako ete ko e lekki mbiyeteki winde bonndu ɗum waddi ko fawarde jondu konda ni hun non latinde eɗum wooɗi sanne nokkuji go nokkugo ene wooɗi saɗɗorma ɗum noon wonno ko faa hannde bandimin yehi lando wi faa hannde hon neɗɗo latiɗo kawjiɗo filla ko darta hono ñamande mbiyeteɗo Abdourazak Bello kañum woni hono ministére hawjiɗo filla ko darta jandeji lugguɗugol kañum woni ko haalanimo dow filla majju en kettino nane
la première vertu des feuilles vertes
nafakka mawka keɓeteka nder haako hecco woni ɓiɓɓe ñamdu ñiɓoje ɓandu misali vitamine AC e ko nandi titta hemu no woodi du baaji gom laatiɗi no ballira kekettol nder baylol ñamri faa nafa ɓandu neɗɗo ɗi kisina neɗɗo du etol e ko nandi titta hemu no woodi kulle gom du keɓeteɗe nder haako hecco ñawtoje ñawuji kewɗi misali ñaw seere nde ƴeewama saɗɗormaji irɗiye ñamol haako hecco wawi waddande ñamuɗo ɗum no woodi ya dow laabi ɗiɗi go'o ni ñamol kakoli ɗin e ko'e mu'en no waddana sukaɓe famarɓe e nayeɓe dogguru e iri nawol laaji gom bawɗi torriɓe har reedu saɗɗornan ɗiɗaɓan ɗan woni safareji gatteteɗi e awitirdiji na he tenaɗe ɗe haako mum ɓorete ñaame ngam hisinde ɗe kulle bonnoje ɗe naadu ko watta ɗe bilita no woɗiri iri safareji ɗi gacce mum no mawni sanne iɗi ñawna neɗɗo ñawuji bonɗi faa he ñaw seere
souvenu des cancer
ɗo ɗum hono ko habaruji ma e fulfultili assalamu aleykum mbalete jam waɗi